This is the African Music Mix on the Voice of America.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Your every curve, learning the line. now, now. Respecting your every move, choosing what not to do. Cause I know your real worth, girl, and truly value you.
une brillante. If que tu fais ou tu vois que les fatigues loin. In love, mais loin là, y'a de t'il n'était pas loin.
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
Yeah.
From Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America. To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Mama Alphonsine Kanda, Isabella Ngamuningi, Munia Pinga Padiso.
Yeah.
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Simbabana saluons la présence d'un remarqué de Serge Kassam.
Kalimba.
Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Taweza kuishi bila wewe ukinia tukienda zako penzi wewe kama ni ukweli yale nasikia kwa matirani ya pamu takuja kwenda zako uliniahidi itakuwa tukijadiliana na maswali yangeleta utata. Unanifita yanayo kusinya lakini unayosema majirani. Kwa nini kando kando unanifita yanayo kuhudhi lakini unayoteta marafiki. Ukinia tangu nitalia, ukianza kutabaki naumia. Kama ungelijua Zani unasema baby na kuomba please back in me nasema baby na kuomba baki jaribu tena hayo nafasi na kuanza tena hayo nafasi na kujikosoa haturudi nyuma kamwe.
Kama karibuni we unaoa tena na kwamba ni yase kujipanga
si ukweli nimekataa
itahadari kubwa kwangu na unanitisha sijue nimekosea wapi uliniahidi kama kila jambo lote la nyumbani ni muhimu kuliweka wazi. Ukuma bulige umbalaza kandu zikukunda
nanje nakukunda yo
kulia ukiendeza kutabaki na umia
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on The Voice of America. brings a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Kulala ifeba nefyaba mukwangala
vuta la muzako milako iwe olokane bwanji milako iwe lelo chili paliwe
Waona lelo ngala na kwacha waona mailo wavutika waona wapoka muzako gai waona mailo chilibaliwe waona lelo ngala na kwacha waona mailo wavutika
lelo chilibaliwe
Fanyambe